wuxuu ahaa kulanka ugu horeeyey intaan anagu mudada oosan waxaana da xafiiska aan kala wareegnay waxaana si wanaaga wakiilka fow soomaaliya Richardson uu yahay nin cusub oo hadda xafiiska la wareegay marka in kow waxaa ahaa isbarasho labo in waftiga intaa laga yimaadaan oo wasaaraddiina tiimkii wasaaradda agaasinin guudi agaasinayaashii waxyaha iyaguna waa joogaan in markaas labadii tiimna ay sarkaan wasaaradda horey soo codsayna dib loo qiimeeyo kuwa cusubna laga wada sheekaysto qaabka wada shaqaynta iyo maarata mfow say noo sheegeen waxay haysaa ama waxay ka wadaa soomaaliya mid ka mid a mashaariicda ugu waaweyn xoolaha adduunka ay ka wadaan marka in aanu waxyaabaha socda sidii ay toos calaaqa ula yeelan lahaayeen horumarka soomaaliya horumarka xoolaha soomaaliyeed horumarka dirfii daaqa iyadoo ay xiriir toos la leedahay dhaqaalaha waddanka iyo dib usoo nooleynta mu'asaadkii ama institutionadii dowladda.
And I think in recent years, just last year, in the 25.1 million animals were vaccinated. I think working closely with your ministry throughout the country to ensure as best as possible the animal health, I think we have a tremendous achievements there last year. Also on the animal production side, I think we've been working really closely with your ministry, both here in Mogadishu and throughout the country, to do what we can to support your ministry's important, vital work in